waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Waxaan ahnaa youth group oo dhalinyaro oo Perth ku jiraano. Aniga culture baan garanay camal ago. Waxaa ku saabsanahay events iyo waxa dhalinyarada ku isku keeno iyo Soomaalinimada Perth keentaas create garanayo community oo fiican.
Waa gartay Kawsar, marka fikradda Rajo Film Festival see ku timid yaa keenay? Maxay ku timid?
Okay, so asalaamu alaykum. So aniga ibsan baaran garanayo ururka Rajo-daho. And istaan hadiga ku sheegtay sanad iyo wax bilowbaan baan started garanay. So Rajo Rajo maxawaaye waa group oo anaka bilownay. And mahakarabna because community ga in Perth weyar yahay. Marka la fiiriyo community ka oo Melbourne iyo Sydney iyo waxa seeta. So Rajo really mustaqbalka oo Rajo irabna waa Midwayne oo kan Perth Somali community ga, you know, dhalinyarada iyo waxa san ana ifaafin karno dhaqanka Somaliyeed in a way oo tusaayo, you know, Somali culture iyo modern culture way isla socon karaan. So film festival kaneta iyo waxadan oo Rajo qabaneyso is to promote Somali culture in modern way.
Waa gartay Liban in UK waxa tahay Will Jilaa director. Filmaan badan baad ka soo qayb qaadatay, bal in yar dadka aan ku aqoon haddaad adigu isaga sheekayso.
Masha Allah, hortaba aad iyo aad ugu mahadsanahay inaad isoo dhaweysay. Magaciga oo internationally garanaya waxa waaye Zack Salad, waxa ahay actor, director iyo filmmaker oo Ingiriiska ka shaqeeya. Alxamdulilah, hortaba aad iyo aad ugu faraxsanahay gabdho Soomaaliyeed oo wadanka adduunka kale dhinaca kale ka jooga inay isoo wacdaan ee isweydiistaan inaa usoo bandhigo dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadankooda jooga inay filmaanteeda oona lasoo deemin weli inay fiirsadaan. Horta waxa wax ku farxo. Waxaana jeclaalahay inaa dhalinyarada dan wada joogta Australia inay ogaadaan inaa wiil jaamacad ka baxay ahay oo bartay filmka, maasha allah, kuna shaqaysto. Adi aanan ugu faraxsanahay, maasha allah, inay soo wacdaan.
Waa gartay itisaan, filmaan noocee ku soo bandhigaysaan film festivalkan?
Filmyaasha ku sameynayna waxaa waaye kuwa oo Zakariya u sameeyay specifically for anaka iyo Perth audience-ka. Waxaa waaye kuwa oo promote garanaya Soomaalinimadeena iyo wuxuu noo yaho ilmaha oo gurba joogaano.
Waa gartay Kawsar, sidee u arkaan jaaliyada Soomaalida Perth degan film festivalki ugu horeeyay oo Soomaali leedahay, sidee bay u arkeen markaa u sheegtaan?
Wallahi way faraxsan yihiin because waa wax oo inta laga qaban, you know, like wax badan inta laga qabto when it comes to like wax oo film festival ama waxyaasha oo art iyo culture, you know, like maxaa la qabtaa wax oo like you know, xaflad yaal ama wax islaamic ah, and that's good. Like inta anaka maxaa rabnaa wax oo dhalinyarada oo ay qabtanayaan. So anaka as Rajo organization ka, like aniga itsan both jamaad baad digana, so wa wax oo isla qabaneyno. Lakin si wa like wax badan baa already soo qabanay. Hadda waxaan sameynay like almost shun event wixii daqaalo oo kasoo baxayna maxaa u ururinaa like community ka inta ama in the past maxaa i ururinay you know, dadka Soomaaliya ama tusaalo 2012 maxaa sameynay event win or almost $13,000 baan aruurinay, and marka la aruuriyay lacagta waxaan ugu iibinay haweenka oo Somalia degan with the UN with Muslim Aid, and if so like gataan wax oo, you know, naflahooda, you know, which could be guy or sort of like sewing machines stuff like that. So with Rajo all together anaka maxaa rabnaa ana both Somalia, like especially the Somali Perth community, and I help gareno, and we believe like films and art it is a very good way to do it.
Waa gartay Liban, film and artists adduunka iyo reer galbeedka dalalka aan joogna waa wax aad muhiim uga, laakiin Soomaalida qaar baa laga yaabaa inay wax kale ka aaminsan yihiin, oo Soomaalidu waxay moodaa in qaar badan ay dad muxaafidiina soo noqonayaan. Arrintaas weliga ma aragtay, sideese u dareemaan hawshan ay ku jirtid Soomaalidu?
Wallahi run ahaan wax badan wadamadii intaa qurbada lasoo guuriyay wax badan dhaqankeena wuu iska bedelay, laakiin rasmi haddii dhaqankeena si loo fiiriyo artska waxawaaye wax oo ugu jiro lafaha. Hortaba anaka waa ogtahay inaan loo yaqaano wadankeena the country of poets, bena dhahaan dadka gabiga ugu yaqaan يقاني الحمد لله وح كولتر كي ارت وح اسكتشيلان واي حدنا ما شاء الله دلنا يرد عصب دونك هذا سو كوريس قربدن ولا جوجان ودكو المهد جوجان ودنك حتى إني كفر حسين إني كفانان إني دتك تسان إني كيف بليهين ارتستيك اكسبرشن إني سمي كلام وح الوفر حسين يعني ما شاء الله
waagartay itisaal markii ugu horeysay waa barnaamij noocaan oo kala la qabto yaad ku casuunteen yaa ka soo qayb galaya maxaad ka filaysaan inay ka soo baxo
waxa rabnaa inta dalanyarada oo dhan Perth joogaano Somali iyo Somali ahaan inta noo imaadaano madama hata community go oo Somali ahaan hata inta imaadaano si loo arkaano waxa Somalinimo wuxuu yaho iyo intii la bedelo fikrada oo Soomaaliya wax negative ga oo keenayaano inta la tuso dhaqankeena iyo poetnimadeena iyo sida uu ku contribute garaani karno the Australian community oo wax positive
waa gartay Kawsar filmaanta lagu soo bandhigayo maxaa ugu muhiimsan kaabaad mid ka sheegi kartaa
well actually they're quite important kulli maxay touch garaayaan on identity iyo waxa faamo I think they also question ka it somewhere is how that could it go so event carnato mahala hadalni city council ka government ka and you know government come headaban very strongly on a lahalan that ka o Somali that ka Afrikaans that ka omardo you know wadan carnato imani imade so government ka ba na fan gareno yo for event carnato which is very very important because it's very important government ki the Somali community have very good relationship like into the films from what Zach started with to say they're very good wallahi very good quality very good acting very good directing so it's something that I'm looking forward to you know for the night and the community is very much looking forward to it
wa gartay liban barnaamijada aad samaysay waxa kamid ah hadaan khaldanayn barnaamij liirada youtube ko liirada the shit somali say ma sax soo ma hada samay
sax wa show aniga ababulay oo asalkiisa samay oo soo daay oo soo bandhigay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dunku dhan wada joogaan inay ku fiirsadaan inay ku arkaan inay ku qaataan waano inay tahay dhaqankooda wax lagu faano wax laga faanaynaysan ahayn waa runta
waa garta markii barnaamijkaas intaas samaysay kadib maxaa ka baratay laftigaagu nin dhalinyaraha tahay qurbahaad wax badan joogta laftigaagu maxaa ka baratay barnaamijkaas
wallahi wax badan baa ka bartay fursad wanaagsan inay noqoto inay season ku horeeyo inay ku duubo London dad badan ay la soo xiriiraan intaas thousands of people adduunka dhan ay ka wada fiirsadaan ay ku farxaan inay arkaan wiil dhalinyarada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed si dhexgalaayo inuu dhaqankii soo bixiyo dhalinyaradan uu ka farxiyo inay arkaa dhaqankooda inay tahay wax lagu faano hadda waxaa tagay Norway Oslo as season 2 ku bilaabay duubistiisa masha Allah na fursad wanaagsan ay ahayd ina ku arko dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka weynka Soomaaliyeed oo isku dhex jiraan oo wada sheekaystaan sheekh wada cabaayaan ana wax saas amalay ka arki in dalka Ingiriiska aniga hadda joogo haddii Ilaahay fursad wanaagsan ii siiyo marka Australia togo taas baa jeclaalahay damacsanahay ina season 2 waxay ku duubto inta Australia joogo so aad iyo aad ugu faraxsanahay
waa gartay itisaar waa markii ugu horeysay festivalkan la qabtay marka ma mid wuxuu noqon doonaa sanad walba la qabto mas laga yaaba in uu beed ka gudbo oo gobollada kale ee Australia Melbourne iyo Sydney Soomaaliyeed degantahay aad gaarsiisan
ha insha Allah khair madama anaka Perth ku saabsanahay so waxa rajayni lahaa hadii next year hata dad kale oo producers actors or Somali ee hata inta broadcast gareeno haduna Zakaria no soo noqdana kaasata khair and wallahi Allah a'lam hadii other communities or Australia ku saabsan hadii nala join gareenayo all over australia again ikarna fikradan
waagartay kawsar soomaalidu filimanta wax lagu yaqaan ma aheyn marka barnaamijkan ma wax isleedahay soomaalidu filimanta iyo gabayada iyo arimaha artiska bay u baahan yihiin gudahan
yeah wallahi I think so very 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 because like had the for example my heart invite today aniga personally aniga ahan dad oo arts ka shaqeeyo here in Perth or museum yasha ka shaqeeyo ama arts directed iyo waxa so and very much surprised by how marka dahay you know Somali directed why Somali community ba qabanayo because you know people don't think about the Somali community like one community that wants to do art ama that wants to do this like here in Australia mhe ko fiirinay that all Muslim are first and that's it you know what I mean like cultured kena malaya kaino especially when you talk about the wider Australian community. So it's something that we want to continue and it's something that a lot of people are excited. There are a lot of people out of Bana and they are done. A lot of ajnabis passed off to others, so it's even better.
Well, Gertay, Liban, dhinacaaga tan u dambaysa and Australia, had the kormaad imaan baan isleeyahay, marka waa markii ugu horeysay aad imaan doontid maxaa ka aaminsantaa, maxaase ka filaysaa dal ahaan iyo jaaliyadaba?
Maasha Allah, horta aad iyo aad ugu faraxsana inaan tago, waana run guligay ma tegin. Aniga horta bo aad iyo aad waxaa ka fiirsanaa oo look forward ku sameynaa kangaroos inaan arko, koala inuu Ilaahay ii kasta inaan arko. Waataa wax badan wiilal Soomaaliyeed dhalinyaraha xagga joogaan already ka wareystay inaan ii sheegeen inaan arki karin inay ku xanaanayaan meelaha la dhaho zuuga, aysan ahayn dadka fikradase dadka danka haystaan adduunka Australia yanka, inuu kangaroo dadka amongst yahay uu iska socdo oo la xanaaneeyo. So alxamdulillah, okay, haddaa kangaroo rabana arko waxa ugu tegi kara zuuga. Waana aaminsanahay Soomaaliyeed Australia joogta inay si fiican iisa dhaweynayaan hadduu Ilaahay raado. aan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay fursadaan siistay, maasha Allah.
Waa gartay tan ugu dambeysa, Kawsar, goormaa la qabanayaa film festivalkan, saacadda waqtiga xaggees lagu qabanaya?
Okay, so film festival is going to be on the 28th of this month, so very very soon, and it's going to be going from I think around 7 p.m. ila up until 9 p.m. ba qabanayna, and Riverville Community Center ba la qabanoya in Perth WA, so all welcome to come join.
Waxa jeclaalaha inaa horta boo aad iyo aad u mahadsantihiin ku dhaho Intisaar iyo Kawsar inay isoo doortay wiil Soomaaliyeed oo London jooga oo actor ah oo filmmaker ah, inay isoo dalbadeen inaa usoo bandhigo dhalinyarada oo Perth joogto filimanta danaa soo deelahay. Aad iyo aad ugu faraxsanahay, tanna Ilaaha naga dhigo wax ay dadkeena ku faanaan, ee dadkeena iskugu yimaadeen. Aamiin.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.